kisa penzi. Kama tumechoka na kila mtu ashike zake. Yani ni tukwazane kisa penzi. Kama tumechoka na kila mtu ashike zake. Nami kwanza shachoka kulialia. Kupenda sipo pendwa yani ningangania. Nami kwanza shachoka kuvumilia. Kutendwa nishatendwa yani ningangania. Mana upo bize, squeeze umebadilika baby oh. Na simu natoa chaji beti lo. Kwani na squeeze unijali unanichunia. Meseji zangu nazo zitumo na zipuzia. Aya we, aya we, we aya we. Oh baby aya we. Minasema basi, basi, basi siwezi kungangania. Basi, basi, basi siwezi kulialia. Basi, basi, basi siwezi kungangania. Basi, basi, basi siwezi kulialia. Siwezi kufosi unipende kama unipendi. Siwezi kufosi unipende nitaumia. Kama kutenda umeshantenda, baka minasema basi. Shantenda we. Kama kumiza ushaniumiza, baka minasema basi. Ushaniumiza we. I love you baby, bye bye. Umeshantenda ukaniumiza, bye bye. I need you sweetie, bye bye. Tampata wangu atatuliza, bye bye. Nilijitoa sana kwako kaniona sio. Rafiki zako kakushika masikio. Aya we, aya we, we aya we. Oh baby aya we. Minasema basi, basi, basi siwezi kungangania. Basi, basi, basi siwezi kulialia. Basi, basi, basi siwezi kungangania. Basi, 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 basi siwezi kulialia. Kulialia. Ana siwezi kulialia. Siwezi kungangania. Siwezi kungangania. Nite Tony, Tony amazing. Amazing. Awe mjomba mau. Mwanangu wada meneja. Awe plaza mika baba pay. Mwanangu mbuzi nyati. Jane namba. Shebi shebi du. Mfuna bossi. Mfuna bossi.